Zuvung Is wama lewa lewa Ia ahu kinayan Na mahaligo marigo